Switch on the Switch on the
T-Rash on the beat.
Open the Open the Jinimbe. Alefyo mulanda ine shisekelamo Nesere mutuka nshisekelamo Nefyo munjamba kumbali nshisekelamo Nemiponto mumpontela nshisekelamo Shaishiwa nga darufyanya Kozi wonze feba nshitatika rufyanya Alababa no mufimbira bapumpule Nelo nimbe minataba ipule Leka mbebe le Bambi bale nkanya Bambi bale sumirisha Leka mbebe le Bambi bale ndesha Na ine ndifyati Leka mbebe le Bambi na venat, ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Baba na mali ashash putuka Echo balanda nilose nimba kutika Baba no mufimbila Jelasi yabo kuwa vuma wakutumbula Beta fembe fechi saika Lilo bale papa kwa tiye sunaika Kuma shoko mubongo ni sunaika Nitepa benza skwala lilo ndeba fiapaka Njende kona rocho vena kufulo Nende kona magini shive na ufuba Ndeka fembe vele pona chinkali Pala mune shaka vevono Alefye mulanda ile nshisekelamo Nensere mutuka nshisekelamo Lefye munjamba kumbali nshisekelamo Nemiponto mumpontela nshisekelamo Shaishiwa nga darufyanya Kozi wonze feba nshitatika rufyanya Alababa no mufimbira bapumpule Lero nimbe minataba ipule Leka mbebe le Bambi bale nkanya Bambi bale sumirisha Leka mbebe le Bambi bale ndesha Na ine ndifyati Leka mbebe le Bambi na venati Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ndaba kole sholo tabatasha Ngana shitaka penta vena kukasha Mafuwa isho fisuma pa fisuma Pati wala laba efo wachitati fila nsuma Balanda tibala mpanga Pati wala laba ninemba pele fingi ndaba panga Waimo la vela so Tukalo mushasha umo wini but full unakaso Hava kalijo bad foot tabanonka Bafuwa fast mane soba la filo kusunka Natemo mutende mudala Ifya upuba fienu na nusuda Alefye mulanda ine shisekelamo Nensere mutuka nshisekelamo Nefye munjamba kumbali nshisekelamo Nemiponto mumpontela nshisekelamo Shaishiwa nga darufyanya Kozi wonze feba nshitatika rufyanya Alababa no mufimbira bapumpule Lelo nimbe minataba ipule Leka mbebe le Bambi bale nkanya Bambi bale sumirisha Leka mbebe le Bambi bale ndesha Na ine ndifyati Leka mbebe le Bambi na venati Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Ukalbi bulo mailo Ukalbi bulo mailo Leka mbebe le Manager Chapman Ela Young DC Auka Ben Blazer Batalala Havana Vancouver Code E&M Chibu in the brother Turn up the bird.
So, we're going to do that from Leah Terra Straight. It's on about T-Rash Shafina.
Pickwop.com.